Adima neme ma chupu diye chupu amata chupu ebuka onyoma neme ma chupu diye chupu amata chupu ebuka chupu oma neme remoma chupu diye wane mo chupu amata imana chupu ebuka ihine mere merika ihine mere merika ihine mere merika chukwu ma chukwu merika ihine mere merika ihine mere merika ihine mere merika chukwu merika Jehovah Jibrutal terrible and mighty God my redeemer nations, barrenness and obstacles, pains and afflictions, and every delay in my life. Hey, okaka, otibura bara tibua monsu, onye karani mere mi ha, ha mobu hongi, onye, onye dikagi, onye kangeji tunye regi, onye gi.
Ihine mere merika
mere mere. Ma Jesus, imekwala ni ọzọ, ihe nemere mu karịrị akarị, ihe nemere mu juru anya, ihe nemere me ka Chukwu ọma. Ribajamo, 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 ribaja, ribajamo, 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 ribaja, ribajamo, ajọ otito, ribajamo, ribaja, ajọ otito, aje ekele ribaja. Take a little.